Chunky supplier, hey, supplier.
Doomzi Mapa, what you MC? King'ang'ani ziwa mapenzi wenzangu nakupenda iweje unipendi uwe kumbe kwangu likuja kuspendi kunipenda ulifagilia vichenji yani binadamu gani we hauna hata huruma we una roho ya kinyama we hauna hata maana we Siwezi kufosi uba kwako wewe Misiwezi kufosi uba kwako wewe Misiwezi kufosi uba nerewe Misiwezi kufosi uba kwako wewe
Vani Ilansa Yapo nasema kuna vingi siku kupa Sa, sa Venye wezo wangu nilijitahidi kakupa So miguno shida mizagamu
Wanasema gama pensi kia tu Kikikubana ndo kimekubana Ingoja nichunge sije force mapensi Mwisho wa siku tukaja kuachana Moyo kipenda umependa tu Ningumu kukusahau Iyata chakura mdomoni akiriki Ikwa jinsi unavyonyonesha dharau Kono umekwenda umetenda du Au doni seme ushani sau Miata seme sisi oni diva ripoti Au doni seme usha panda dau
Akivunji chaki moja tweke viwiri Adam na ado manali umbo wawiri Nomba tuende sawa sikiwe nini unasubiri Itage ukabwa ukifanya dili Nasikia umepanda dau Sawa unatoka na kaka Chiziro kwenda uko sijenga kutapika Noma Saifi na kuita utumbo Kwa majina naitua Sina kitu ntunuku tuka enjoy
Respecti Chidi Biggie Manager Florida nyumbani Una ushpapi msela na jeusi wa mbesu Yomba salu Pakistani mwana nyamala Kuna sani diala na umipelu msela we Dimziro watu waba Kuna TMT baba milifati Popis koba baba kena Evelyn Koba mshens na dogo hidi Santosi faza wangala Na dula kidalali Mkubwa fizo
Waze wa first defense chichiama Na kuja uko Wavina
Chunky supplier, supplier, chunky supplier.
Conversa.